Westside Music Block.
Aperize buja
mawina
luvata zwelo pili
walufafela makololo
mawe aperize buja
mawina
luvata zwelo pili walufafela makololo
mawe aperize buja
mawina luvata zwelo pili walufafela makololo
mawe aperize buja
mawina
lubata zelo pili
makia kwa stolumu aizi kumina makia za kwa kichini apila ni mina aliyo pasula aliyo lita lutonda zengata lutonda mabupi lutonda liswai lutonda salati mwisize kakai mukutise mutisa mabasi niluna luna nivaluna
walufafela makololo
mawe aperize buja
mawina
luvata zwelo pili
walufafela makololo
mawe aperize buja
mawina
luvata zwelo pili walufafela makololo
mawe aperize buja
mawina lubata zelo pili walufafela makololo
mawe aperize buja
mawina lubata zelo pili aiva umasikiri tisesinja wanyanda kichili oko chili kuno lwanyanda aiva umasikiri tisesinja wanyanda kichili oko chili kuno Lwanyanda alutiye ni mwali ngongo lumatise kashimani kana lolu una baitulesi bamutenda sinya
walufafela makololo
mawe aperize buja
mawina
lubata zwelo pili
walufafela makololo
mawe aperize buja
mawina
lubata zwelo pili walufafela makololo
mawe aperize buja
mawina lubata zelo pili walufafela makololo
mawe aperize buja
mawina lubata zelo pili fula wa mwalapa ibonala kuishonda kinyi itokwile mezi iutwali nyolwa Nina ni utwa tala Nina ni utwa linyolwa
walufafela makololo
mawe aperize buja
mawina
luvata zwelo pili
walufafela makololo
mawe aperize buja
mawina
luvata zwelo pili walufafela makololo
mawe aperize buja
mawina luvata zwelo pili walufafela makololo
mawe aperize buja
mawina luvata zwelo pili
Madri ko OMG member of government alongside Namungi
member of government original song. Ah.